angeke waloko ukuthathe kancane ukuhlama umngcele emshadweni wakho. Ubudlane emshadweni eminingi sebube ndovundovu ngenxa yokungagali imngcele ecacile yagcina ingena esonweni. Ngakube indoda eshadile ngasizo wesifana oshadile ngeyinkinga zakho emshadweni bebobabili na? Thina siboni kanjalo. Sachaza kabanzi-ke la ohlelweni ezomndeni. Kwamnandi ukuba ngiphinde kubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lukulethelezela uleko eyiphathekayo ngaba Focus on the Family. Umbuzo wethu namhlanje uqhamuke enkosikazi okhathazekile. Uthe, iyiphi indlela eqondile yabashadile ekutheni omnye wabo asizo shadile obunye ubulili ezinkingeni kakhulukazi zomshado? Ngisho likhulu, umfowethu ufuna ukuhlukanisa nomkakhe. Kunobusuku unkosikazi wakhe athinte ngabe umnyeni wami ukuba azongenela ngokumnikizela uleko. Ayi, ngibona sengathi uyaphaphalaza umkamfowethu. Bekumele acele omnye wesifazane axoxe naye, hayi umkhwenya wami. Manje inkinga sohlangothele umkhwenya wami, yena uzizwe ngaba usizo. Nicabanga ngale ndida. Sikholwa ukuthi kumele uyethembe imizwa yakho kulo mcabango onawo. Ngisho ngathi umkhwenya wakho uphiwe inhlakanipho ekhethekile, nanokuthi naye umkamfowenu uhlonipha amava akhe ukuba engaba indlebe enhle odabeni lwakhe. Noma kunjalo, umngcele usemqoka emshadweni. Ukuyibeka ngqo nje, kumele wena nomkhwenya wakho niqale nivikele umshado wenu. Esike saba kulesimo ukuthi umkamfowenu udinga uhlobo losizo olwenza abe seduze kakhulu nomnyeni wakho. Ngaphandle kuma kuthiwa umnyeni wakho ugogodile kwezohlobo nje loqeqesho, nakhona kudinga kunyathelwe ngokuqaphela. Yikho ngokumbono wethu sibona izathu sakho sokwesabela umnyeni wakho esiceleni sosizo lomkamfowenu sizwakala. Inye into elethu ngabazana ukuthi ufuna zomlekelela bebo babili. Uma ngempela edinga amava omnyeni wakho, meme afike abe kudaba ninobathathu. Uqinise ngempela uma uthi usiza lidingayo kungcono licele kowesifazana. Yebo, owesifazana okhulile enkosini, osemathubeni amahle okuzwisisa kahle udaba lwakhe. Nokho, njengoba ebona umnyeni wakho eyindoda enomoya omuhle ezoba nendlebe esimeni akuso, akakhombisa ubuqotho umnyeni wakho, umngcele uqalwe nguye kuqala. Umkamfowenu, sikhuthaza bona nomeluleki wezemshado ongumKristu futhi okufundele. Mhlambe nomfundisi engaba usizo kulesi simo. Uma ngenjalo, iFocus on the Family ikulungele ngokwabaluleki bayo ukuzwa udaba ngocingo kumbe imiyalelo abaluleki bezemshado. Asikhumbuze inombolo ithi 031 716 3300. Sikhuthaza umnyeni wakho athole incwadi esihloko sithi Boundaries in Marriage. Le ncwadi izomsiza kunye nawe nikwazi ukuklama qede niqaphe imngcele emshadweni futhi nihloniphane. Le ncwadi ungayithola online ku safamily.co.za kumbe usishayele kuyona inombolo yethu ethi 031 716 3300, qede ufake i-order lakho. Nanku omnye umcabango wokugcina osifikelayo. Kucacile ukuthi umkhwenya wakho yindoda eqotho nehloniphekile. Udinga bona ubuqotho lobu obenza umkamfowenu eze kuye uzobukhulisa ngokuthi adwebe imngcele yomshado. Senikhuthaza nibumbane nenze konke eningakwenza kuvikela umfantu kini ngokomshado. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.